First time I met you, girl, wangamba you want the Rolex. As I never disappoint you, girl, nasala unenkuwa maya ifoni. Katunzanyo uzanyo, lai agape ufude yo kibodi. Katunzanyo uzanyo, lai agape impress minga kibodi. Ona nicheza mapenzi yangu, lakini usijui, usijui.